sikhathele, sikhathele ngini. Awuna mali mele celeni please. Awuna mali mele celeni please. Sikhathele, sikhathele ngini. Sizothuma nina. Sikhathele, sikhathele ngini.